Grisha Frost.
Smooth touch, you know.
Jazzy boy.
Based on a true story. From Kanyama.
Matate benze balazo, bana bashuta kuko maplot. Bamaina boni bakada, ndiye bamafolesa ma raincoat. Vitenge, na tusote tuma t-shirt, twaruli ni party. Ni majago kajawa katuma junto peli muswat. Ma anko ni vasavage, ndiye banani ngambila na sheti. Benzo funo ni chita machan chan, na pankani kari mukoti. Gai wanga ni fluffy, mazake wonze ni majanki. Akakamwana ni kake, kari kumusana ni kamzake. Sini mavizi mabadi, viva ma Facebook na ma WhatsApp. Kusikulu sinafika, so chizungu, si tap tap. Nika kamba kwa t-shirt up, baka mba sini di jacked up. That's why ni mapezika nika na junta nishi ni shop shop. Babwana siwe ni mushai, vana ni gwira shishitai. Ero nishi ni riwala, pomu bla, mudi bena fiftai. Atibwela kunoto kukwela iwe, undi ziva ndiku manga ini. Chenjereza ndiku chose, vadi mbikila baka vachitika ya. Boma ilanga nepo, isevena vatika mbileko. Ndaba kuchoka deja, sini chitika mobilu, unaze mangati zesko. Boma
ilanga nepo. Same story in the hood. It's got to be shot food. Did a third born, my family four. First born, I'm nothing that 2 years ago. But I got school, I'm not a punzilla, I'm not a unza, I'm not a po. Sembe sinkani, I'm a bazar, sembe nilimu fourth, I'm not a grudge, I'm not a dream, I'm not a poloya, I'm not a bila kova li benda lama, okay. Back up, I'm shipanda, Bali, sini muziva. Queen, is sama olula, so it's hard, cause if a family yonsa, lo big sister, I'm a move move. But this never guy guy. Kaleza mo libe future, mo kopeza kanaba mkavene. Bazanga wasa ni majanki, nilibe choice, ni nakala junkie. Nine, peza kanabeva daily, sunezo ziva na sanduka fluffy. Kaleza, ni mafunoleka, mapresha ndema ni breza. Ni chiteko chaka last, small sister, funika school fees. Nizi vela breadwinner, ndeba o fluffy, nchiti la eve. Na junior kulika baby, kama funiko jamu na keve. Kaya ni madizo loko jini, siniziva mwene brele la mfana wa junior. Presha ya kwela, na eva funika food, namba diaper. Kufama love, sinili good, kani cha. Nika pushinga kwa chabe pangono, nipanga fao, kani cha. Last week, nice, koneka sleep over. Hello days, anezeli sober. Vina chitika ni vama soka, ni nauka ni vela hangover. Boma ilanga nepo, isabena batika mbileko. Ndaba kuchoka deja, sini chitika mobilu, nazi mangati zesko. Boma ilanga nepo, isabena batika mbileko.
Jazz a boy.
Running it.